Mungurish kujia Amerikei ruka kukora, ababatura jawabu wako kufa munga kwa jimishunga na chinara mungchana gata ndatu, ministeri utawazgiu semine mayabambu igutaka au ingambi ya chiziba yubatse, kandiko watije ziba hauga ingurane, mubutunga gwenye ndiko mkwezi kwa chenda, umunya mawangora umuri ministeri wikolga juu utawazi Filipe Habinshuti, ya hai shujia Amerika, ya hakanye ibivugwa na watura je, nesa duanuru tondo yugwa wanubaha wengurane igutaka bugago, ya duwa merisha kona watura jenungne utara hawa ingurane, augu hawa emichi wazo chuko hali wangumu watura jivatanyi sikuwa ingurane. Bahawe nyuma y'ibi ishuti ya Amerika yakomeje gukora ubushakashatsi bwimbitse ngo irebe niba koko aba baturage barahawe ingurane leta ivuga. Mukagatare Maria numwe mu baturage bahoze bafite ubutaka ayi nkambi ya Kiziba yubatse atuye mu murenge wa Rwankuba. Ku kibazo cye cyo kudahabwa ingurane Minema yatubwiye ko yayihaye umuhungu we witwa Uwihaye, ariko uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 35 we ahakana ko atigeze ayifata kuko uyu Uwihaye yari afunze, nkuko bigaragazwa n'inyandiko yerekejwe n'umukono w'ubuyobozi bwa gereza yahoze ari Gisovu. Uyu ni Uwihaye imyaka 51 umwana wa Mukagatare Maria.
Icyo gihe bataye ingurane y'ubutaka nari mfunze, nafunzwe 95 mfungurwa 2006. Hagati y'iyo myaka igeze muri 11 hafi 12 ntabwo nigeze ingaruka hano ngo nze kubaza ingurane y'ubutaka babo tuyeho n'impunzi kuko zahaje ndahari. Inzu waba rero yarafashe ayo mafaranga, ari uwagurishije, ari uwafashe amafaranga bose ntabonze.
Yibaza uburyo ariwe wari gufata ingurane kandi umukuru w'umuryango ariwe nyina umubyara yari ahari.
Nari kuza gufata amafaranga ingurane y'ubutaka, uyu mukecuru niwe uhagarariye umuryango Mukagatare Maria. Iyo yaza kuba yarafashe amafaranga y'ubutaka atanga ibibanza niwe baba barayahaye wenda najya akampaho, ibyo ntiyabikoze kuko izina rye baba baryanditse Mukagatare Maria.
Bityo uyu Uwihaye akaba ko n'amasezerano na make yigeze agirana na leta.
Noneho njyewe rero ntabwo nigeze kuva 95 kugeza 2006 ntabwo nigeze ngaruka hano kuba nareba hano hanze, ntabwo mbese byuze bibaho. Njyewe ntabwo nigeze mfata n'igiceri cy'ifaranga na kimwe kubwo butaka bw'umuryango kuko nta n'umuyobozi n'umwe nigeze mbona ngo tuvugane kugura na HCR. Iyo ngiyo bavuga ngo yatagiye itanga ibibanza ibibanza ntayo nzi kugeza ubu ngubu ndaho ngaho, gusa ntegereje ukuntu ibyanjye bizagenda kubwo butaka.
Simana Francois nawe n'umwe muri aba baturage Minema yatubwiye ko yahaye ingurane ariko zigafatwa na mukuru we, nawe afite inyandiko zigaragaza ko ubutaka bwubatse inkambi ari ubwo ababyeyi be bitabye Imana.
Ikindi cya kabiri, nabonye ko mfite ibyemezo byerekana ko aho hantu ntawahuriye n'ubutaka bwa leta. Kugeza ubu ngubu n'ubwo bavuga nta n'ubwo sinzi naho haba, kandi n'icyo gihe n'ubwo babeshya ngo yarahari ntabwo yigeze abahariya kuko ahantu twagisiganyeho kuba nanjye ntange ubwanjye sinzi aho hantu. Zivuga yuko aho hantu ari mu kwa ari ubutaka bw'ababyeyi banjye, ngira ngo nawe wabibonye ntaho bihuriye n'ubwo butaka bwa leta yibaruye, ntabwo ari ubutaka kuko twari dufite ahantu hatandukanye habiri. Icyo gice ngende kuburana kiri munsi y'ibitaro ntahantu bihuriye n'ubutaka bwa leta.
Ku rundi ruhande hari bamwe baturage bavuga ko bahawe amafaranga make babwirwa ko ari iminsi mike bazahita bahasubizwa. Uyu ni Harerimana Emmanuel wari konseye muri icyo gihe.
Batubwiraga yuko nibahatinda bahamara umwaka, bamwe baduhaye ku bufaranga bw'umwaka ntibuje, nibahatinda barahamara umwaka nikubamabucumbikiye. Hano yigeze ashinga ntabwo badushimishije rwose, ahubwo byaje kuntangaza. Hanyuma aho twaje kubona urutonde rw'amazina yacu baragiye badushimira. Tekereza nkanjye wari kumusiye kugira ngo baherere igikuru abakecuru twacu kumwe batazi kwandika no gusomana mba babasinyira ubu kubera ko hari bihiriri batatu gusa barebera ku rutonde rwo baduhaye aho utwo dufaranga.
Karangwa Kazimir nawe twari twaganiriye, Minema ivuga yuko ingurane yafashwe na se wabo ariko ntiyemera ko bayahawe nk'ingurane.
Batubwiye ko ari icyatishwa ari ukugushyira ibihari kuko bazitahira tugasubira mu byacu. Noneho jyewe nari narumutse nanjye naragiye kurindi rya data wacu, nta kiguzi kigeze kibaho.
Abaturage ntibahwema kugaragaza ko babangamirwa n'uko nta butaka bafite kuko aribwo batezeho imibereho
cyane. Byansubije inyuma cyane no kwiteza imbere nk'ubungubu byanshyize mu bukene. Murabizi ko ubutaka aribwo bukungu bwacu, sinshobora kugenda ngo njye gutenda ngiye no muri banki mbe na ko ntacyo mfite. Nk'ubu ejo bundi baje bari gutanga ingurane bambaza ati cyane icyangombwa cy'ubutaka ndakibura, inzu zanjye barazifite, urumva ko ari igihombo cyangizeho.
Umunyamategeko Jean Paul Menya uburanira abaturage wasanga nta yindi nzira isigaye uretse kugana inkiko nyuma y'uko ibiganiro inaniranye.
Twagiye tugirana ibiganiro kenshi na Minema ariko kugeza ubu ngubu nta gisubizo kiraboneka, kandi ibyo badusabaga twaramaje kubibagaragariza. Ngo rero iyo ibiganiro binaniranye by'ubwumvikane, igikurikiraho ni ukwiyambaza inkiko. Ubu ngubu twatangiye gukoresha amagenagaciro kugira ngo tubone kompetanse y'inkiko tuzaregera. Bivuga rero ngo ubutaka leta itatangiye ingurane igomba kubutangira ingurane cyangwa kubusubiza abaturage.
Umunyamabanga guhoraho muri Minema Philippe Habinshuti mu butumwa yahaye ishuri rya Amerika mu buryo bw'inyandiko avuga ko imiryango yabo ifunguye yasobanuye ko hagize umuntu ugaragaza ibimenyetso ko ari ubutaka bwe butuweho n'impunzi yabusubizwa uko byagenze ko yavuze witwa Kankundi Makire utuye mu murenge wa Rwankuba yadusobanuye ko uyu yagaragaje amasezerano yagiranye n'impunzi ubwo zageraga mu Rwanda mu 1996 azitiza ubutaka bwe uretse ubutaka bw'aba baturage leta itahaye ingurane n'ubwa Kiliziya Gatolika Diyosezi ya Nyundo Paruwasi ya Mubuga nabwo buri mu maboko ya leta nubwo n'ubwushinzwe ubutaka muri diyosezi ntacyo yashimye kubivugaho Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.